If music seek a fool of love, sing on, sing on, sing on, sing on.